Maulira amala polisi masaka eri kunoonyereza ku mbeera eyaviiriddeko omuyizi wa myaka 17 okufa nga kigambibwa nti ono yandibanga yaliddemu emmere erimu kanyokawulire. Ryan Masembo w'emyaka 17 abadde omuyizi ku Centenary High School Ennyendo mu kibuga Masaka ye yafiiridde mu Villa Maria mu ddwaliro lya Villa Maria Hospital gye yaddusiddwa oluvannyuma lw'okulya emmere eteeberezebwa okubaamu ekibumba ky'empisi. Hussein Masembe kitaye w'omugenzi ategeezezza ebyagudde ku mutabani we byewuunyisa era ayagala poliisi ebeeko kyekola mu kunoonyereza okw'amangu. Okunoonyereza kwa poliisi kulaga nti waliwo abantu bana abakwatiddwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza ku nsonga eno. Twakasiri ayogerera poliisi mu bendobendo ly'e Masaka ategeezezza nti bwe omulambo bagwadde abooluganda bagende baziike. Hussein Masembe taata w'omugenzi aliko by'ayogera.
Bwamaanyi era teri kyekimu era kulange naaliganeje naalisabye poliisi ekole omulimu gwayo nange ng'omutate esobole okufuna wenkale kyenyinza okugamba